nunwa olowu talagamba nunwa kana masika gakaze kumatama
hey your future boys music
Devi Logic to the world
big Devi London Avenue akasali wakakuwa kumutima baby nsangula amaziga ebirungi nkuwadde bingi laba nkuwaddemu omutima nakwesigasiga ngakalangi ku kisenge batenda amatala gabima ogasinga okwaka your body so nice your magialo olabise bulungi munakyalo olabise bulungi mu kateteyi kirabika kityanga yo mind nga numwa olw'obutalagamba numwa gana maziga gakaze ku matama tegatamu okubangayo kulukuta nze numwa olw'obutalagamba numwa gana maziga gakaze ku matama tegatamu okubangayo kulukuta
I love you style my girl munakyalo Give me your love, baby, gankuwa smile Nzanya kwa tano, oto gamba nono Olimpi sabubi, olivao Kachitu seye, yeah, give me your love Omukwano kunda geto faku wa sivye mitafu Toba fake miti majawe, jo micham Nwede da wamo muti mato kwa tabalafu
It's my loving strategy, girl don't murder me Nempisa zichu, September bubi, girl don't me bubi numwa olw'obutalagamba numwa gana maziga gakaze ku matama tegatamu okubangayo kulukuta nze numwa olw'obutalagamba numwa gana maziga gakaze ku matama tegatamu okubangayo kulukuta
bino ebirungi nanti bibyo guno omutima ogwange gugwo bino ebirabo nanti bibyo labayo
My loving strategies, girl, don't murder me. Them pieces is juice, September will be, girl, don't need will be. Akasale wakakuwa kumutima. Baby, nsangula amaziga. Ebirungi nkuwadde bingi. Laba nkuwaddemu omutima. Your body so nice, your magialo. Olabise bulungi munakyalo. Olabise bulungi mukateteyi. Kirabika kityanga yo mind nga numwa olw'obutalagamba numwa gana maziga gakaze ku matama tegatamu okubangayo kulukuta nze numwa olw'obutalagamba numwa gana maziga gakaze ku matama tegatamu okubangayo kulukuta nga numwa gana maziga gakaze ku matama